feature the beat.
Exclusive from Afrofy.com.
Just do as I say, Young Chef.
Afro
Entertainment Suite. Come on, baby, pangila de tena. Ni kwa tapo se mpenya. Sugu maneo katema. No twende kumwe suka pena. Do as I say. Like I know that you like me. Bika mumu jina la boloka. Kala gondoloka. Wala dia weed.
Pitu changalile pangida kode nde sokola shose mpaka mpoloke ndanga iria vakanya susu tiranga kanya hakuna mashaka hakuna matata na vyoto natako tapata dinda la mate wafya peta twabonke tapali ndo wafya leka sipe mkolo mwela teko nyagi awe ni tequila
ni kwa tapo se mpenya sugu maneo katema no twende kumwe suka pena. Do as I say. I know that you like me. Bika mumu jina la boloka. Kala gondoloka. Wala dia weed.
Tingisha. Napenda video na voshaini. Kontrolo kama mimbika mulaini. Do as I say. Bi unipaline. No wala kulie fole fire. Fole fire. Mbika mumudelo wifipanga. Ndanga masha ya kutanga. Yo beauty yo cutie ile mpanga. Baby mpangira de
penya. Ni kwa tapo se mpenya. Sugu maneo katema. No twende kumwe suka pena. Do as I say. I know that you like me. Bika mumu jina la boloka. Kala gondoloka. Wala dia weed.
Baba bits.